He said. ukuhamba kwamendleleni eyaya bengingubani ngiyazibuza ngize ngithandwe kangaka lisulu nje
Bengingafanele ngenxa yokuhamba kwami.